dachimsafi.com.
Thinking if it been it our patanish unganish ugomvi chumbani mambo kufanya siri nyie mnayavunjish shemu ujue anakupenda mwenzio gundue misipendi umwache alie for you sambona imejirudia jana ampatani Chapa na vibao Ukiona umemchoka we mrudishe kwao Nakuombea mema mtunze shemu na wanao Usipo mtunza si watakupiga bao
Na mkigombana sijili tena Leo mwanzo na mwisho sishughuliki tena Na mkizozana sijili tena Leo mwanzo na mwisho
Nawaza nawaza Vipi nitakabili ya mambo
Kutwa na kesha silali Mawazo chungu zima kuna nejali
Ona mama amina Ugomvi ulizidi ya katemwa Kwa tutapata bima
Walai mkizidi minaludi
Sambona imejirudia jana Ampatani Amwelewani Nispendi kona mnavyo nuniana Shem Ampatani Amwelewani Sije siku tafika mkachapa na vibao Ukiona umemchoka we mbunishe kwao Kumbea mema mtunza shemu na wanao Usipo mtunza si watakupiga bao
Na mkigombana sijili tena Leo mwanzo na mwisho sishughuliki tena Na mkizozana sijili tena